Amanya Chibirige Joseph Security na Kawa Market omuliyo kutanse sawa 10 na kitundu tandikide mu kitundu kina waide na ye tetukiriza anti kulika masanyaze kuwanga kutanze babade masanyalaze nafe kitwe wonyisiza na ye lino kusomoze beli akatale kafe olungira nyejiro wakati wa feneke sisi tusaba government etubunje ekituufu Chichi, milangye ili wakati waba suuzi ne government, ne KCC, utafuna nkwata gana ematiza. Tualize nisonge nkulu, waga mantu wanuwaga laba teke otoi, chilete daba suuzi mando kutereza nga waga nchuku wake ikakwata hako. Ngevi nevyari katale yoko wino, na kano vita andisi, kai tusaba government yetu nyo nyole. Chichi, nisibudeke nisonge nyo, eno nyeleze, ere tuhuli lewati. Yazebwebiti
amanya gangeze musijja kisoni ndiki amani wa zone F ndi mukulembeza mukatalike nakawa olwale ero mbadde simbu da wakasa wanga 10 mbadde ntambula ni bali okabanku bile simo abakozi bananga bomukana yangamba ki amani mututase bajeka amasanyalaze kuba katale kakoze eki kayide
ningamba yichichi nti kayide atakatandikide eri mbiyumbi bitanagwa jukire wano awayide tewali na masanyalaze na ye message yempoli denga na katoka wano bagamye nti waluwe ekintu ekibwa atusebwe pu kati bwe kibwa atusembo omuliro bwe gutandikide kati naffe twewuunya tugamba kivudde kuki omuliro guno okwaka wano tewakwatanga ko muliro ebiseera byonna naye naffe kitwewuunyisiza
tunda butunda nenze genoso kitale wakatale wano omuliro tetunda kakasa guvudde kuki naye we gutandikide tebafumbiramu tebakola ki olya oliya kwenye sababu kwa sanga store. Webuta andikide kusawa 10 na dakika 5. Abantu baganda waluwa akachupa kabarusi omulundi gumu omulyo gufulumye nnimi mukayumba. Kati tetunategera omulyo gwavudde ku kinetu agala police enonyereza mulizo kutandikide ku kipano twali masanyalaze abafumba bade na walanyo ne nomulyo kutandikide.
Zibade saa 10 kitundu. Tubade lukedo sala fene nze msaja msazi wa fene. Department yendagala zone D ngenzo okutuuka manju wano kwano manei babange akaimba kamusamu kakuto muliro nezitaao ntani ko kubira aba fire brigade baje batasembera zwadenga mudachikanga 10 obo batukide ajane batuyamba kozikizo muliro sendeza